Sono sì, di Atangi e di Kigali, Mara Sunday, che sta di Kigali, sta di Kigali, ma c'è da Nakane, Nai di Kigali, che sta di Kigali,
Imyaka 30 ishize yahinduye ite ubuzima bwawe n'umuryango wawe?
Ubuzima bwanjye ikintu byahindutseho cya mbere cy'ubwana ni uko barata indege yibuka mama bitubwira nahise mvuga ngo nizere ko perezida atapfuye kubera ko niba yapfuye bizatuma tutarangiza irushanwa ry'umupira twari turimo muri iyo minsi. Ibintu rero byahise bihinduka, amasasu atangira guturika, abantu batangira kwica, mbese igihugu cyose cyuzura imirambo, cyane cyane Kigali hari huzuye imirambo, hari amasasu n'amabomba arimo guturika menshi cyane, biba ngombwa ko duhunga. Ibintu byari dufite byose twarabisize, uretse n'uwo mupira navugaga, ibintu byose twarabisize duhunga. Inshuti twabanaga, abaturanyi twari nari narakoranye nabo, hari abishwe, hari ababuriwe irengero. Noneho muri famiye ho rero abantu bacu barashitize, hari abantu benshi bishwe, hari abishwe n'interahamwe, benshi benshi cyane, hari n'abishwe n'inkotanyi, ku buryo muri iyi myaka hari igihe twabaze gusanga ari abantu barenga 80 bishwe. Urumva rero nk'abantu nakundaga cyane ba sogokuru, abaonkle, abatante, abo bose ababyara, abo bose nyine ntabagihari, barishwe. Ntabwo ari ukutahaba kubera ko bari barwaye cyangwa se bakoze agisida, ibintu mbese bisanzwe byo mu buzima, ahubwo barishwe. Noneho rero hari n'abandi bahunze na n'ubu bakiri mu bugunzi, mbese ni ibintu byahungabanyije famiye cyane kandi binadutera trauma nyinshi.
None iyi myaka 30 wowe wayibutse ute rero?
Njyewe nayibutse icya mbere ni uguha abantu icyubahiro, abantu bishwe bose nta kuvangura, baba abo mu muryango wanjye, baba n'abanyarwanda bose n'abanyamahanga, kubera ko si abanyarwanda gusa bishwe, hari n'abanyamahanga bishwe muri Jenoside, na mbere yaho na nyuma yaho. Yewe nafashe umwanya wo kubaha icyubahiro, hari uretse ko hari n'ibindi na imihango nagiyemo n'ubungubu nkirimo n'ubundi mu rugendo tuvugana, yo ku n'ubundi gukomeza kunamira abantu bishwe. Hari imihango yo kwicarana abantu bakavuga amateka, hari imihango yo gusenga, gusengera hamwe, hari noneho no kuba no gutanga ibiganiro byaba nk'ibingibi byo muri media cyangwa se mu mashuri cyangwa ahantu hatandukanye, bitanga ubuhamya, byerekana ubuhamya n'ibyo Abanyarwanda twaciyemo, ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye, ariko n'ubwo abandi Banyarwanda, nuko nguko nabiciyemo na n'ubu kandi ndacyari kubicamo, kuko nibwo urebye icyunamo gitangiye.
Claude, umaze igihe kingana cyane muri Amerika?
Muri Amerika mpamaze imyaka 28, hafi 29, naje mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu.
Iyo myaka yose umaze muri Amerika, ubu ubona imibanire y'Abanyarwanda ihagaze gute?
Imibanire y'Abanyarwanda irimo kugenda, iri kugenda itungana. Iyo ndebye nk'ahantu nagiye ejo, hari ahantu nari ndi, bakoze igikorwa cyo kwibuka, hari abantu b'ingeri zose, abantu batandukanye barokotse, mbese ukabona ko iyo urebye mu myaka yashize ukuntu abantu batinyaga kwegerana bakaba bakwibukira hamwe, gahunda zo kwibuka bose, ukuntu abantu bazitabira, mbese mbona ari ikintu cyiza. Gusa imibanire iracyakomeye yo kugira ngo Abanyarwanda bashobore kugira icyo twita ubwiyunge bwa nyabwo, kubera ko ahanini abenshi muri twebwe twarikiwe nta bwiyunge, nta bintu byo kwiyumva tunakeneye, kuko umuntu yiyumva n'uwo yagiriye nabi, twe nta bantu twagiriye nabi. Ariko wenda muri France yo kubana haracyabuze ikintu cya justice cy'ubutabera. Ubwo butabera rero kugira ngo bugerweho, ni uko buri muntu yashobora kuvuga amateka ye akayavuga nta kintu yikanga, akayavuga ku mugaragaro, abandi bakayakira bakamufata mu mugongo. Noneho mbese uko kuri kose kwamara kugera ahagaragara, niko mbona bizatuma iyi mibanire iba neza kurusha uko imeze ubu ngubu.
hari ibyo uvuze nari ngiye kubaza mu kibazo cyanyu cyanyuma nenda kubaza ngo se ubona hakorwa iki mu myaka 30 iri imbere sinzi niba wenda hari icyo utavuze wumva ushaka kuvuga
mu myaka 30 iri imbere nuko abantu bakomeza gushyira imbere kwivugira ibyo baciyemo tugashyira imbere kumva umuntu wese uvuze ibyo yabayemo tukanabyakira tugashyira imbere ukuri noneho tukanashyira imbere ubutabera kuko abantu bose bagize nabi abanyarwanda benshi bagiriwe nabi twese niko nkeka bagiriwe nabi twariciwe kandi abantu bacu bishwe nabi ku buryo ibintu nabyo ubwabyo biteye trauma kubivuga ni ugukira rero hari icyo kintu cya ngombwa ikindi ni ubutabera hagomba kubaho ubutabera ibyo ngibyo bica muri ibyo ngibyo byo kwivugira amateka kuyashyira ahagaragara kuyavuga mu kuri kandi nta kintu umuntu yikanga noneho hakaba nanone n'ubutabera bukurikirana abagize nabi kuko ubu ngubu mu rwanda hari abantu bakosheje no hanze kandi batari bahana hakaba noneho n'abantu babere bamaze imyaka na 30 cyangwa 22 nabo barashinjwa ibyaha batakoze bamwe wenda banafashije abantu barokoye abantu cyangwa bagize barokotse bo ubwabo.
Claude Gatebuke uri impimbanyi y'uburenganzira bwa muntu nagufatiranye uri ku kibuga cy'indege ariko ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'Amerika.
Ndakoze cyane.